FM du Mali.
Tirlaji ɓe wulataki sababu oɗon ñawɗo woni ko holliti Diantou Damba e Maya Konté. Debbo guuɓo o yo mo duuɓi noga, ɗiɗo bo mo hakki capanɗe tati. Ko ɓuri fof nawde ɓe yo ko ɓe mursi sukaɓe mabɓe caggal tirlaji jiɓɓinigol. Balɗe ɗiɗi gaɗumi suudu dowtoro mo heɓa jiɓinde. Ndenno suka sakti warde walda e yonki, ɗum laati sababu ñaw coofe am. Kita iwmi balɗe tati no e leyti Allahji nawla riddu saabi tirlaji jiɓɓinigol. Balɗe nayi woni komi daldama yaade e tukke ñaba. Nden fuɗɗi tirlaji ñaw mo jogimi joni o. Yo ñaw mo sawa muɗum ko ɓuri hewde yo tirlaji ɓeyngu maɗum boppiji banggal sawrugol. Ɗum woni ko holliti docteur Aissata Sama Seku, dogotoro lolliɗo urologue hoorejo ɗum centre Oasis. Ko ɓuri hewde yo kala tirlaji ɓiliɗi hamilaku e hunande muɗum. Sato jaati coofa jomum darta ko fewi. Ndenno yo saabi tirlaji ley ɓeyngu e golleji jogaji dogotoro en sawbinta ɗum. Docteur Sama Seku na metta sanne ko ɓeɗo ñawɓeɓe na jeeba wonande jon suudu mabɓe e yimɓe galle mabɓe. Ko ɓuri hewde ɗum fof fuɗɗan yesso jon suudu debbo o. Ndenno so uppugol waɗama cili ɗiɗi ma tati heɓa e lawol tan kanko o fuɗɗan majjude. Ndono ko noon ɗum yimɓe galle heddiɓe ɓe. Ndenno roɓe ɓe jeetaɓe fof tan yimɓe galle mabɓe fof wala to. Nokku amen o ana jogui tellaji adadu ñawɓeɓe yawtan hakke liŋaji capannayyi ɗi min joguiɗi. Saabi sato ɓeɗo roɓe ñawɓeɓe yawtan jaati temedere. Ñawɓeɓe ka holti wiide lonndugol karle ɓe kinnoto yalla denkuɓe keeɓi huntude hajuji mabɓe yogaji. Banggal muɗum keɗɗana kiyatu keyta guila fadde Moussa Nanguede mi lonnan noon. Ɗiɗo saaji dowotoro lolliɗo blus ɗi jaahami lonnude joni. Nden jaabu gaɗannomi kami yuppi ɗum fof. Ɗiɗo telaji holtaɗi ɗi e tawede fof ñawɓeɓe e kañi kamɓe dowotoro en ɓe na beltanni ko cellal yogaɓe heeɓi yirwude. Nden ɓe darra jamare nde ɓeydorde fammu kabaru telaji ɓeɗo rewɓe jogiɓe ñaw coofe eɓe kasindini wattanede hakkillo banggal hewtagol cellal.